Kuhlelo abaculi bethu namuhla sileqembu lerumba elizibiza ngokuthi Private Boys ilona eselethu le indlikizane yesingo elesihloko esithi utakwanjani ungikoloda.
Ukubingelela kubalaleli bonke umhlaba wonke jikelele. Ubingelelayo kuSifa Sincube abamazi ngongqondo-ngqondo. Ehamba lapha nalo Duffman noMnyamanyathi no Ford Ranger usilamba jacket. Ibabafana be Private Boys abafana badabuka eplant esigabeni sasedugwe. Futhi sesihambe saba namadlakati awu 5 kanye nama string trick awu 3. Singithikileyo besithethi na utakwanjani ungikoloda ukhombe wethi iyakugqugquzela nawe noma uyitshaya ungabona isikoloto somuntu iyakugqugquzela ukwenza ugijima uyobhadala fast akumelanga ukuthi uyodakwa usasenemali yami.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Thina ingoma sidlala singapha kwele South Africa. Abangathanda ukuthola ingoma bengaxhumana nathi ku 0027 6106561 49. Inye njalo inombolo ithi 0027 844 97 0021. La ungakwazi ukuxhumana nathi uthole ingoma zethu.
Iwaphi amazwi owashiyela abalandeli?
Abahlale njalo besisapota bethenga ama-originals kuyasenza ngathi kusinikeza amandla ukwenzela ukuthi sikwazi ukuhlala sibakhiphela ingoma eminyaka neminyaka. Siyabonga.
Private Boys besabelange kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Wanele olivalelisayo muntu ngamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.